waxa sara u kac laga dareemayaa qiimaha qudaarta suuqyada degmada xudur gaar ahaan qaraha oo qiimihii lagu iibsan jiray uu kordhay sara u kaca qiimaha qaraha ayaa imaanaya xilli lagu guda jiro bisha barakaysan ee rabadaan taasoo inta badan ay dadku si aada u isticmaalaan qaraha qaar ka mid ah ganacsatada qudaarta ee magaalada xudur ayaa ka warbixiyay qiimaha haatan qaraha ay ku iibiyaan isbeddelka sara u kaca ee ku yimid iyo sida bulshadu ay u iibsadaan
waliba waxaa abitaan fayle gabow binoolanka soomaan gaboojiyow ana weliba walaagaas dadka dhabow ku jira ciidanka gaboobe marka cabitaan fayle ku helni wal shiide soo miirinyi cabitaankiiyo idoola jeyside marka cabitaan fayle ku helni walka gaboobi alxamdulilaahi sidii nutaa weyaaniba soonka ilaahay sifuda niimood yahay
qiimihiis afar doolar lagada sidii doolar ibar afar doolar lama doolar ibar aalis afar doolar kasa lagada anoo fiili mada firdiyarka lagalada anoo fiili kara koro usheena deegan waa deegan kuman alshaa dhisa mare rafaad lankii dalbadi warka qobaday seewadaas ma ma baawarka lanka moota wiid hoobid oo dashiyi naas madu si dashiyana to warka qobaday lanka isoona nahay dhibees oo damana ya akhar dam number kale
kuran falaana anna walaan hatan waan ka shiyo arwaas may buwaa may raay bitriyu hoobid bana geek mana ada siin haba sagaal haba qaraa shiid laa iyo suwa gaaya mana dabka ba mana maari waad miyo meel meel ka bitriyu kuran fala ee ee dabka ka kuran falaana anna hata kuran faabu leeyahay mana waxba wana wal bonus bidile badan ma tir kuran fal madda mana hata walaan in dar may buwaa madan bitriyu san dabaya suwa la ka shiidan boqol kibi siyaasi madan mana kulli ada mana baahaw dadka moodo ka dadka shiyo shan dad mana baanki yo mana dablaagnaa
qiimo kororka aan ku yimid qaraha lagu iibiyo suuqyada magaalada xudur ayaa waxaa sababay bulshada oo si aad ah u iibsanaysa qaraha maadaama lagu guda jiro bisha rabadaan.